tuliweke sawa. Kuliko kisirani, minuno ndani unanikosea. Yani ni kujibizana, mashati kukuidana. I find ali, I am a ugombi. Tumemalizo tumpigia, tumsikia. Tumalizo gombi tuwe na mani. Mana inaonekana
malizo mwavi tuwe na mani, mana unaonekana janja janja. Nachojua mimi unajua na nae, yeah, yeah. Sama kila siku mauko vindani, havikuishi vituko. Kila siku na milupo, unabadilisha, wanidhalilisha, nimechoka. Ninachotaka kama napenda tukosane. Ninachotaka kujua ni nani alopiga mara nane, tena na meseji ametuma mbona nne. Unanidhalili sana hutosheki, navokupa vyote mbona huridhiki. We mtu gani wewe?
Basi ungesema kama tatizo na mama atuliweke sawa. Kuliko kisirani, minuno ndani unanikosea. Yani ni kujibizana, mashati kukuidana. I find ali, I am a ugombi. Tumpigia, tumsikia. Tumalizo kumbi tuwe na mani, mana inaonekana. Etika, namficha ficha na juwe na nae.
Oh yes, tumpigia, tumsikia. Tumalizo kumbi tuwe na mani, mana unaonekana. Nachojua mimi unajua na nae, yeah, yeah. Oh, 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 oh. No, 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 no. Oh,
oh, oh, baby.
Oh, yeah.
Oh, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Don't begin.